Ernesto ya.
Kun Sagale Amerikati. Sagale Amerika sambat Abdul Bata Galgala kesa salam afulak kajil kabe angga sa asadit meter bandi digdamilam digdamishani sordomi tokorat wash tandi sirra sagan tafan oromon satelai firat tamsa sukanapa amma jil kaba. Akamazdan orduftu takinya sagan takinya har akisat Gabas alif kop ile torbandar bekana kesa tamsa afaman kesa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffanne jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera amma.
Oduuwwan ijoo torban kana dabarsine keessaa hangi tokko kunoo.
Muummeen ministeera mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed haasaa walgahii mana maree bakka bu'ootaa irratti taasisaniin barbaachisummaa waliigaltee mootummaa federaalaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifame hojiirra oolchuu ilaalchisee ibsa kennanii jiru. Muummeen ministeera Abiy Ahmed haasaa isaanii keessatti waliigalticha kan mijeesse gamtaa Afrikaatii fi kan deeggarsa taasisanii mootummaa Afrikaa Kibbaa, Keeniyaadhaa fi Yuunaayitid Isteetsiin galateeffachuu isaanii Kennedy Abaate gabaaseera. Waliigaltee gareewwan lamman gidduutti taasifame irratti garee adda bilisummaa uummata Tigraay hoogganuudhaan kan hirmaatanii obbo Geetaachoo Raddaa erga maqaleetti deebi'anii booda barbaachisummaa waliigaltichaa hojiirra oolchuu irratti yaada isaan kennanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Erga ji'a gayya darbee keessa lolli Tigraay keessatti deebi'ee itti fufee fi erga waliigalteen Afrikaa Kibbaa keessatti taasifame asii yeroo jalqabaatii fi qorichaa fi meeshaalee eegumsa fayyaa konkolaataa lama guutuu guyyaa har'aa magaala Maqalee galchuu isaa dhaabbanni koree fannoo diimaa addunyaa ICRC'n beeksisee jira. Itoophiyaatti itti gaafatamaa dhaabbatichaa kan ta'an Nikolaas Voon Ariks inni eegumsa fayyaa naannicha keessa jiru hedduu yaaddessaa ta'uu isaa himanii gargaarsi amma qaqqabe kun namootan gargaarsi fayyaa isaan barbaachisuu fi carraa gaarii akka ta'e himaniiru. Deeggarsi dhaabbanni fannoo diimaa addunyaa Tigraay keessatti taasisu akka bal'inaan itti fufu ibsi dhaabbatichi Finfinnee irraa baasee eereedha. Erga waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifame asii dhaabbanni hawaasa fannoo diimaa Itoophiyaa naannoo Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti gargaarsa yeroo atattamaa taasisaa jiraachuu isaa ibsi kuni dabalee beeksiseera.
Ivory Coast keessatti warqee qotuun babal'achaa dhufeera. Galiin inni argamsiisu dinagdee biyyattii keessatti ga'ee guddaa taphachaa dhufuuf jiruuf jireenya hawaasaa fooyyessuun beekamus garuu immoo baay'eensaa karaa seeraan alaati. Oduu gabaasuun VOA Yaasin Siyoo gabaasa Ivory Coast irraa ergite Tigistitu dhiyeessa.
Waggoota 10 darban keessatti biyyi Afrikaa dhihaa Ivory Coast albuuda warqii kanaan dura argamee hin beekne argachaa turte. Biyya kanaan dura qonna irratti hundaa'aa turte keessatti kuni carraa gabaa haalaan bal'iseefira. Garuu immoo seera dhala warqii baasuun babal'achaa dhufuutu himama. Warri warqii albuudaa baasan kuni seeraan ala qotaati jiran. Dargaggoota hojii albuuda baasuu irratti bobba'anii jiran keessaa Baawentoo umriin isaa waggaa 25 qonnaan bulaadha. Ji'oota 4 dura biyya ollaa Burkina Faasoo irraa gara Ivory Coast dhaqe. Nu biratti yeroo baay'ee roobni waan hin roobneef bishaan gahaan argannu hojjechuu fanan kanaaf warqii baasu kana hojjechuu fanan murteessee as dhufe. Kanaan daftee fuulduratti tarkaanfachuus dandeechaa jedha. Ivory Coast keessatti namoonni warqii baasu irratti bobba'an ji'atti gara doolaarii 450 argatan. Hojii qonnaatti ammas argachuudhaa oggaa tokko itti fixa. Sebastian jedhama dargaggoon kun. Lafa warra kiyyaa irratti hojjechaan ture waan adda addaa dhaabaan tures sun maallaqa gahaa naan argamsiisne jedha dargaggoo Sebastian. Gaasteen Kaakuminaan immoo abbaa qabeenya lafa albuudaan irraa baafamaa jiruuti. Lafa oggoota muraasa dura hojii biraatii fi maatiin isaa itti fayyadamaa ture dhiiseet hojii seeraan ala warqii baasu kanatti seene. Oomisha duraan lafa keenya irratti qabnu abiddi daggalaa barumaan nujala gubati tur. Sanifan hoji muka plastiki daf olu daabusan ise gara warke kutut senejera. Motumman Ivory Coast barak malama fi digdami toko hoji albuda warke seran ala basu daafsisu daf humnota birgedi adda iddo wan sakattaan. Aabe. Iddo wan bakke kun ittigodamu sakattaan aabe. Tergagoni kunis kanabeku. Fakkeenyaf gasten hoji kiya seera qabeessa godhachuudhaaf waraqaa eeyyama baafachuutti jira jedha dagaggoo gaasten. Gama biraatiin immoo karaa seera qabeessaan hojii albuuda baasu irratti warra bobba'ee jiru keessaa Lasiinaa Saakoo tokko dhaabbata isaa bara 2015 seeraan galmeeffachuu andubbatu. Lasiinaan hojiin albuuda baasu bu'aa qabeessa ta'uu hima. Seera hordofee hojjechuun isaas walabummaa isaa kennuudhaaf hattootarraa isa eegusaa dubbata. Qaamonni waan inni itti jiru kana jajjabeessan akka jedhanitti mootummaan warra hojii albuuda baasuu keessa jiran hundaaf hayyama hoo kennee biyyattiidhaafis gaariidha. Hooggantoonni mootummaas maallaqni karaa kanaan argamu jijjiirama dinagdee fidaa jiruu fi jiruu lammiiwwan Ivory Coast fooyyessuu irratti akka jiru walii galan. Haa ta'u malee warra dhoksaadhaan hojjetan hunda seera qabsiisuun haa ta'u malee warra dhoksaadhaan hojjetan hunda seera qabeessa gochuun hojii salphaan ta'u. Maallaqa irraa argamu akkuma argaa deemaniin seeraan ala dargaggoonni gara hojii kanaa seenanis baay'achaa deemusaa waan hin oolle jedha gabaasni Yaasiin Siyaawoo Ivory Coast irraa ergite.
Guyyoota shan booda waancaan kubbaa miilaa addunyaa bara 2022 baha jiddu galeessaa Qaataaritti jalqabama. Kanaafis biyyoottan dorgommii kanaaf darban garas imala jalqabaa ka jiran yoo ta'u, biyyoottan shan ardii Afrikaa bakka bu'uudhaan akkasumas qophii wal fakkaatu irra jiru. Masaay Bayyana Abbabe leenjisaa garee kubbaa miilaa magaalaa Buraayyuuti. Gareewwan biyyoolessaa Afrikaa barana dorgommii kanarratti bakka bu'an muuxannoo hagas waan hin qabneef qabxii fooyya'aa akka hin eegne himu. Taphattoonni garee isaan leenjisanii garuu gareen Senegaal ammas Afrikaaf qabxii fooyya'aa galmeessisuu mala jechuun yaada isaanii himu. Galmoo Daawwit Baaturraa gabaasa dabalataa qopheesseera.
Waancaan kubbaa miilaa addunyaa bara 2022 dilbata dhufu kana jalqabama. Sirni baniinsa sagantaa kanaa Qatar magaalaa Ayhoor istaadiyeemii Albaayitti kan gaggeeffamu yoo ta'u, tapha jalqabaa gaafuma kana gaggeeffamu irratti biyyi dorgommii kana qopheessite Qatar Ikuwaadoor guula tapha marsaa jalqabaa gaggeessiti. Dorgommii waancaa kanaaf biyyi Qaataaris magaalota shanitti istaadiyeemiiwwan kubbaa miilaa 8 kan qopheessite yoo ta'u, biyyoottan 32 ammoo dorgommii kana irratti warra hirmaatanii chaampiyoonummaaf falmaniidha. Leenjisaa Masaay Bayyana Abeebee gaggeessaa garee kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuuti. As magaalaa Baatuutti dorgommii federeeshiniin kubbaa miilaa naannoo Oromiyaa qopheessa irratti hirmaataa jiru.
Egaa akkinoon akka bara dabreetti ilaalle ani waan ta'e natti yennoon jenne baay'ee natti nan kaasisne waan ta'e hin barre iyyuu. Gini akka addunyaatti waan ilaaltu hin jira. Biyyoonni cimoonni dabranii achi gahaniiru. Ta'es inni kilaboota Afrikaa keessaa biyyoonni Afrikaa keessaa kan akka Ivory Coast waan hafe baay'ee Egypt waan hafaniif baay'ee natti nageenya maaliif akka Afrikaatitti jechuudha. Jarman immoo waan dabre baay'ee gammadeera.
Tolasaan Ugusee taphataan sarara fuuldura akkasumas Fiqaaduu Asaffaa taphataan sarara jidduurra taphatu taphattoota kilabii bulchiinsa magaalaa Buraayyuuti.
Maaliif waancaan addunyaa jechuun? Waancaa cimaadhasi waancaa guddaadhasi namni kamiyyuu hawwiidhaan kan eegudha. Kana waan ta'eef anis akka nama tokkotti akka taphataa tokkotti waan gaariidha waan isaan irraa fudhannu hedduu jira waan ta'eef waan gaariidha akka ka'umsa guddaadha natti dhagahama maaliif haala isaa hordofee anis waan baay'een irraa bara waan ta'eef baay'ee hawwiidhaan eegaatu jirraa jechuudha.
Kan bafiitu bahuun baxaam dasiilaan. Maalatan kandrani ra inyamma bayina mafitara europa sakasuma afrika le tabattos nikrom sigari qaben acha spani mun latajiru sanan yilaltu wancana ma kuni simbo fi finakaba kanaf akya dakiyati inni barana kun ira koya dajiyata
durgomi kanratti african biyotichan imbakabu fantejirti Kananis, Cameroon, Morocco, Senegal, Tunisia, Figanan, Warra Ardi Afrika Bakabuan Yutan, Kesuma Biyutan Duran, Rugumikana Gubati Mutanogari Kabanjadaman, Warina Kana Nigeria, Masri, Afrika Kibafi, Cote d'Ivoire Fadabamuni, Kati Afrikan Barane Getugadibu Sumala Ajadu, Lenjisa, Mesaibe Yene Abibe.
Bodu Dabrani, Kalabun Jolin San Askis Satabatani, Professionally Ligi Europa Kisatabatu. Asir acerat moch emdot bekan wal bekan wayu to kosodaten bekta akka kenyet to lulalle akka biye kenyet to lulalle irifatu isanam psychology dan baye de umayu sanetti fakkat klabotan wajin tabatu addande mani biye arati mojin tabatu waye sanin rakis weten yal udu kanaka bel ko stiwdu dabrani sigalera kanaka gibsi udu dabrani muhammad sala udu agartem ke england ke sewonni fidu nagarta Why can I put this on the Brani by Indy Mangeria? Sakana.
What did you and Mofakina, Juruga, Tunisia, and Fan, Jurugana, Fan, Sinduru, Yonikan, Sinduru, Rugumibara, and Akanara? African Aga Sakakani today wouldn't be the Tanitil Mount.
Ani Akavir Kostigan and Tayreal Aka Tunisian rate in Nochamare in Yada, Mal, Tinuka Lazi Sanikara or Patuaneriatu. Bayin tabni sani tu san fakata bikta san fakata bayin sani mo araban intabatan yulli wanta if anit ganara tunisian tinu afrika bakabu sayre yala
rati biyonni afrika warinder banke sai senegal am senegal fagodi mai de yada wan san de bani fiji kirbuta afrika jiran kesa kawor haropatti worrecani yolle bayis kawantef hali tabin sasani tre kara jara sanati wantef foyora senegal jidin furada sadarka guddas qabde tumurtede yada
tole asirrati kanan siga su barbadu kanandura amfakenya furaka nigeria ivory coast gives mamad sala fada balate kan kanamma biyon afrika ijeje da mandurgo mi kan ranjiran hagammi da kuni isan kun durgo mi barana kan ke sa da mun afrika gammi da
kawon gurguddon dure machaturan firmachu ko bandure kunmo mida to ka afrika tisimo isan ture maka gudda kan biya kana fe afrika da fe bakabu e durgo ma ture isan awu isan imo baye mi afrika yedin yad
aw ndalku no betam min tabbakachu
eyin akum sinjer abato sinin ke da to zedun inerman kunise ga qabti afrikan argachu malte amman dos gadibu sedde yada
lenjisa misai kesuma tabato ne afrika yedun isani amma gari kubba mila dun faf tabatan biye isani f elani hin tabata wante efi qabti afrikan wancha dunya retergatu gadibu ataye rajichu nisimu Ini kerana berantai betul ni kunci ni feeling jisani jisani nafiman, wajah garis umur rugi mikanat, wanjaya kasih jerani, yada niti.
Brazil wajah Jerman, insan tu mula dari lahir.
Mali.
Jual ni jisani ada dunia kelabu tu ada dah wajah sakit sebetul, wajah betul, wajah filatan ni ada kerana mo, bayi cintut, bayi cintut, bayi kelabu tu unda kes orang rejeran, striker ni jisani, midfielder ni jisani, defense ni jisani, bayi cintut. Walaupun tu, cuma wan tanya kelabuan ni sani mu akhir mana walaupun jualan ni sani bayi ala bani tahu ni am acuma biji kes tetap tu, bayar muni kes sejuru, borosia dulu tu mesti kes bayi tu ira, jualan ala fidan tu not, isan mood itu kundai tu orang bayi cuma dia, Brazil mu akhir jurun bekam, Arab bilatif,
ani hingga mati Brazil mu ter ini ada,
Mali,
Brazil tu waktu tu hidup tu jira. Kloter rek kloti adadda worra qabantu jirawante wan san san fayyada mani moowu danda u geba addunya kana brazil fudachu danda ini yada
tamirrach udun masabo ani senegal tutqal
garin ani amfaddu gari senegal obnisas ani akkelani afrika iya afrika kan bakgari foyate odoge Atitola kanaf
Senegal diyon yetshale bote yersal bi yasbalu
Yurgomin kun walittian Sudani jata kafe gegefame boda abba wancha yokan championin mudde kutu saddet barkuma lamabde milama barama gaba sagale america kalmu dawit magalaba turra
gama kani qatar ke satti qopi jiru gama lalen jall ne namoji tor oltuma volunteer jechu koti ke satr mata jiran to kwaso sistey jirti gara sanat debar
obbo abdul basit jamal abdul qadir yero ke sanfudatani nudubisu biachu ke sane heddu gala toma
sinisi na feru ke sane fi heddu singala te fat
ega qatar biya eroma iza dunya jale jirtu da sababi kubami la kana dunya sitigege famu fi me dosin jirtan dohar rawan hara sochinar gitamai
dohar ti manin barno tasi harra guyat mura final exam fudataniro amma jeto kutabni kubami la kutumuti manin barno ta chufato echuda kana alatti si magalan hundi nanon hundi parki wanjiran hundi sani alaba biyota kubba mila kana tirmata nutin alaba fifa tin baye midagani jiru kara hundar erodemno parki rata o kara gurguddar rata o gamowan gurguddar rata o undatani ratti kanuma ilalcheti kana sifachi targamu kana alatti fan zone jedamani bakka screeni gurguddar ani namonni taba kubba mila kana ti hordofan isani sa'a bafamani screeni gurguddani sachirati tabame karawani mo kani bishani waliti dufu karakornis kanjena motigira na nowan kunun bishani timmo konkolatan chufame namonni milan qofa access wodamu tasita mejira woluma galatti kesumonis galajiru magala kesatti amma baqina kabullutani konkolato watikatu ten konkolata basi wangurgudda kana tu muldata namonni mali fi kesatu gara nano stadiumit gamowan gurguddan nano targamoti parkingin owamera ko timma kanaki dame parkingi wan owamena namonni baqinani basi konkolata gurgudda fi metro da kani san fayedamani bakoji demani deju da kana alatti soji motumma percentin sedetanni manatami online da rojetama percenti jigdama kofa kani ojjetto ni achitto jetemu mali fi oji wan ba yenis online ta aniro mali fi magala ke satti akka karani chi chufamne konkolatan karara ba yete chi chufamne fi namni ro amma kana gara chala public transport fi gedama public transport ni mo orre tiketi kutatani fi fan id kan jira motigira orre sakabani basi satau metro satau tolumande majiru warri kaardi sana kabani kaardi sana kankabatanummo wol magalatti galu magalattin baye hoho itetti guya guya rani se tabattonni biyota addadda senuratti argamu wol magalatti ayyanu budda fakkate re chudana nonu tijirwa
dole tabakana fi stadiumin qopame kat
stadiumi saddetu qopaya jira tabakana fi stadiumi sadetana kesa stadiumin jaa nama kuma furtama furtama kan qabatanuda inni tokko kuma jaa tama qabata inni saddet tafani mo nama kuma saddet tama
inni sirni bilbata dufu kesatti banamu sakam
tabni bani sakani tigodamu albayt saydamuda inni isalamma fada guddinani lamma fada nama kuma jaa tama qabata inni bifa dunkwanatini tani ijara meda
halitti dorgommi kana kesatti wana dadda mitirma tanjira
ega iram mala kanino fadde jiru kuni kaniti agattu kanni fiva da fi kanini volunteer etti teeda namoni sadda dadda te namonta garakuma digdama ti kanni volunteer taani tajajila bilisan kenno da fi kanni fiva tigal maani namota biya ibbato kof afurtama addadda namota kuma digdama tu erma tani jiru achike satti ani stadiumi sagudara tiramadamenjira worra tajajila bilita kenuda bigalmaani isanin hogganuda team leader te etani stadiumi lusel jedamu achitti niramadamenjira yero ammasi lenji fudanne lenji yero erada kapuda tature lenji odani dan kapudanne jira qamaani tachitagne fudanne stadiumi kesa salalle tabaku dan stadiumi luse diratti gaggefa muratti achitti tole ortumadan team leader te etana chitti ramade mejira
Ojito la oltuma dosa nati gagge fa mochun fa Kenya wana kami.
Wani gamma ojito la oltuma kuni wan ba yo kesati kabata namota karabar badan karata garsi suda namoni gafa namoni kubami la lalu dufani tiketi kabatani dufu gafa tiketi kabatani dufan balbalat isani senen bakasani rataan Esana kademan stadium ini roja nu wabagi tu aci kesejira mandi pin cani esat tergama kan unda wala leunna unun di nu wari solo ultuma kuni stadium ini kesa ko famiti kani ojitam airport ini ajar kabani baka parkir tis karena macam jiru tiketi kutur rati nama kara agar si surati roba anis kara ba an agar si surati karena kan unda rati kani hirmasan ura ojit solo ultuma kun akasi tigar garuda. Ini bori amma rehesal kanjena mutujira isa amma boru ganama saati kudala ma kabiya kanati jalkabne haga galgala saati torbati nanno saati torbati fakiti dabarsi nechura
ega jenne biya sakam geggertu duma mari kenya rat
biya ke tejira nunde gerra itan surani mo biyonni afrika jiru biyo ta afrika unde tani erruma jalan tabatani lale kande geru taachura
biye qatar Dilbatu marufu gafo banamu tabatti jechu.
Dilbatu marufu gafo banamu tabatti akkasa saate tabata narratti gaani siskirini gudda danilla namale stadium isanatti ramadam niwante ani takku manamota kaani iskirini gudda dane kallaluta tabliku waluma galatti kanan alatti fi lammi wambiye kenya hedduda afcharran hoji baname jira yero amma asitti Namoni hoji baye minda gagari ani namoni minde pamayru worri driver taan kanimo amma hoji wan gara gara rati polisi taani kani minde pamani seddu tujuru hoji kana ilajide kesettu yero amma kana yero midani tihamata mochun danda lammi wan asiratan hundina hundi sane yu Hoji ajada hoji dabalata argatani ru gafo hoji FIFA awal kabati argatanis wajira kesa hoji tanurah ayam ni kenna maafi. FIFA ratala yami dani ayam ni kenna maafi. Akanati namoni bi lami biya kenya hidunis kan hoji dabalata iti argatani galis iti argatani jiran wante evi. Kopin kuni fatar kofatunte namoni asirat ni garaj alu faedah dukan irra argatani jechu barbali tani.
Obo Abdul Basit Jamal Abdul Qadir yero ke sanfudastani wanu dubbistani makara dio sagale America heddu gala toma
isene te heddu gala toma fadda
filmin sena hacalu ratqiye fate kan spill through the heart jeram bi europa gara gara ke setagal sifa mejra Hati warraj alu fantu damisolle agar sisa filmi kanarratte argamani jiran. Ebbisana gasat Oslo ranuf gabase kuno.
Filmin dokumentari jirenya fi hamba artista chalun de saratit iyefate matadres Pierce Through the Heart jedamon juma dole sakana. Biyo ta Europa gara gara te dawa tameram. Adole sajja biya German Nuremberg. Aga sifni filmi kun kanegale yoto. Biya Netherlands, Norway. Magala Oslo fi Stavanger. Halo afi mira addaten dawif oleram. Maka adda kiyan kawamtu. Jalele jolumma fi had oran artista chalundesa fantu demso. Yero jel kawati fi aga sisa filmi dokumentari biyo ta Europa gara gara kisatir machun. Koda kamfuda teyotaw, jalatoni haj alu hunde sa siman na bareda ta sanirufi. Kupesan filmi, dokumentari kana Dr. Awol Kasimalo, wagato kufi jaja olifi hamba jalu hunde sa kununsu fi dalota ufutif dabarsu kaye fatani hojit akagalan dubbatum.
Haj alu ni gerato kuhulalti zinanisa sira romoti, gemes karu... المسالاتي نما سبكناف قفصاي سبكناف غيرري سبكناف حجتي ارني يوسفيكو وريغنيدا نما كوليسينا سبكينا كيستي نما غهيد دتوتيلا سينا سفا هاي وان بران قبو بوكان قبو سينا سفا جچو ني سينا من نموتا ورمودا ارسا غدا كفنيتيني وريغنيدا Kanafi isjar diadakan, dirkaman diakap, salat ramuda.
Hati waran artis Hacalun Desa Devan Tudemsaw, gamasanitin filmin abban warrasani, kaka umsa doktor awalitin hujetame, agar sisa kakabu sagalite fatani, kana mua kafakinyat fudachun hujile hafan rati, tiye fannan akka hujetan, akasumas kayo Hacalu galman gawfi akka ifajan dupatan.
Filmi kana yiru jalgawaf jarman tilale, Jadi mira nama kan nama toko lah, kambai istri nama jadi sudah garapun rata malu jadi cakap kamu kan kita garisan doktor igasan jalan kawan itu nanti mungkin susun berkama kini mantai, kuni belum sanggup darah dan ni garapun rata hafte aje akan tak kadin suka kamu kuni jalan kawan lah, wahidu jadi cuma dan dah mah aje sena lah. Rajis mukan negama cisu makasatin naulit kawanmu. Dalam cukup dah semasa agama nama hidup jinin ulbarira rakondi kau biar kesat foundationin undi famira foundationin kuni mu aku mu filmikana kayu aje film mulat aje kan itu bukti semula.
Hirmaton filmi dokumentari kana toko toko filmi cina gotom mahaj alun hujete halan kanib sevim bayeh wata kate dubbataniram.
Filmi haga wahai kita jalan sama sama kan jalan ni kalau masih kerang kini ada tinggi ni tapi dulu baru bisa erong nama bonsa itu bonsa yang mana raba ni cawanu wahai kita jalan kita di hari wadi ada mana jalan ni projek wahai satu apa yang ada di firman ni projek ini filmi ni lalu pun wahai Bayi nama Bunda, bayi nama Papa, bayi nama Cinta. Sena sedar pertama, sedar bersama seawal lagi sana. Hero yang terbuka, lihat di sisi sebelah dia ni terawih hajar perusahaan dan jadi mantu yang baru kalimatu yang dikunjungi cakap tu. Malu, malu tu sedar tu, nu malu tu sudah dengannya baru kumpulan ini. Kalau tu, kalau ini, kami nak kunci apa? Tapi yang kita nak merabar ni.
Terima kasih. Cuman jema, asli Norwegian rasa. Film ini nara argine ka, film ini jerenya calu, butuh magusis mulis sudah. Istirahat modern de, film ini cihal ini bukitan, hal ini adunyan buat cundan daun, film ini adunyan terlibat. Segalain sur. Abiyensa baye bareda bila gala sena kaba ada kesegera injustice in kesegera wan baye akanni dabarsu film kuni ijan ahar gunam ada go adunya ni takbaru hago
Hojile sena kabeessa artist Hacaluun hojjete darbe yaadachuun hojile hanga ammaatti hojjetaman qofarratti otoo hin daangeffamin hojii caalmaaf of qopheessuun barbaachisaa akka ta'e qopheessaan filmii kanaa Dr. Awol Qaasim Aloo himaniiru.
Hojiin kun ammoo kanarratti dhaabbachuun qabu itti fufuu qaba nuti haga tokko wanta akka ka'umsaa ta'u wanta humni keenya danda'e goonee mataan waan kana hojjennee koottaa laalaa yaadarratti kenna. Kesemua semu garful dua ratus malu itu temu kaba untuk yeru fakihnya tahu dan dah untuk ini hormon gua tu tahu kaba gua tu ni kuni halisan kalau misalnya kita tiada teman gahat kan rati betul entah fakihnya setahu hajar bukan jadi kalau entah kunci negara garu hajar rati gua tu segera rati umat kian pun jadi dan dah kaba hajar ura gua tu rati matiin foundation ni lagan itu ni jadi foundation itu begisa. Hati saya pun sangat terhujatlah.
Dokumentarin filmi kun, ogeso tercicmotin, hujatame agar si saf kopaun, senan artis Hacaluu Hundeessaa adunya nak kabaruf, kucu kesatim, shorolana akabatu tilmama argateram. Gabasa segala Amerika Tif, Ebisa Negasa, Oslo, Norway.
Adun segala Amerika segantana fanorumo, galgalik sasa alamafulak kajal kabeh hingga sasa dit, sambataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.